igulanga maza inhliziyo yami yakhala unizingane zihamba nobaba ezitaladini bebambene ngezandla mina ngisayila ngibuka kude ngizibuza ukuthi owami ukuphi esikoleni abangani bayakhoka bobaba babo bayahleka mina ngithule ngibeke phansi ngoba nginaligama lokulisho mama ngitshela iqiniso ngikhathala ukukuza njalo ungani ngakaza mfune ungani ngakaza bonakale hey, hey. Ubaba Sivaleki ifisa sengathi angangona noma kube kanye impilo yami bone ezinye zingane ziyabula sikitshelwe izindaba ngobaba mina ngilala nemibuzo engaphendulwa muntu ama ungakhali nami ngiyabona nawo ubushungu kodwa inhliziyo yami yafuna ukwazi lapha phesheya khona babuya phila babuya Inhliziyo yami samfuna.